words as you as they jest. I'm just being curious, I wanna know a lot about sex. Yani nini kiko behind sex? Why maisha mwanadamu yametawaliwa sana na sex? Wanasikia watu wakicomplain, wasanii kila siku wanatuimbia ngono, ila mbona hata sisi kwenye vichwa vyetu haipiti lisaa bila akili kuiwaza ngono? I'm kia social media tu, kwenye memes kama 10 kuna 5 zinahusisha ngono. Au kwa nini unapogombana na mtu tu sikali atalo kupa mara nyingi litahusisha ngono? Okay, watu wanafanya ngono ili wapate kazi, na wengine wanaendekeza ngono wanapoteza kazi. Wengine wana kazi, ngono ndo wanaifanya kazi. Kwa wengine ni starehe baada ya kumaliza kazi. Ni ngumu kusubiri hadi ukubwani, kiwa wakubwa na ipromote sana daily, na wanamsingizia shetani. Ukipitiwa mara mbili na shetani, jua shetani hawezi kwenda bila wewe, kwa hiyo wewe ndo shetani. People kill kwa sababu ya money, na mara nyingi pichu hazivuki bila money. Mtani, ugumu wa maisha kutuko matatani, ila inafika mali mtu anachagua sex over money. Stare yake sio bubblegum, sijai kutosheka ngono tangu siku nimeionja first time. Inakuchosha ilo unajikaza, alafu hata uifanye vipi nao utataka tena next time. Nilitamani kuonja ngono mana nkiwa 15 tari likuwa na taarifa zake nyingi in my head. Lost my virginity kwa dada lenizidi miaka zaidi ya 30, na amini Mungu ashasame. Nimefeli kwanza mahusiano mengi kwa sababu niliongea sana kuhusu sex kwenye talking stage. Demo anaweza play hard to get, na unakuja kugundua kuwa ye ni sex addict toka underage. Mahusiano mengi sana yapo tu kufureshana, ukitoa sex amna kitu mnaweza husiana. Inabidi kwanza shida zije mwanze kujuana, shida zinakuja ikiwa tayari mmeshakolezana. Toxic relationship ingenitoa uhai kwa sababu tu ya namna kwenye ngono tulivibe sana. Ishu kikumbuka kuna watu wana password za mwili wa mpenzi wako zote kabla mjakutana. Sex iko very very spiritual, na kuna wenzako wengi wanafanya sex kama ritual. Wengi wakifika njia panda wanaenda both ways nowadays. Keep that story for a few days, I'm just praying for a new day.